Minisita yakola ku nsonga z'ebyensimbi efulumizza obuwumbi 1,165,377 obasinza Uganda okukola emirimu mu kitundu ky'omwaka ogw'ebyensimbi guno ekyokusatu eky'emyezi esatu ogwa Januari okutuuka mu mwezi ogwokusatu ng'ezisinga ku zino za kusasula mabanja, emisaala, abakozi n'ebirala. Omuteeseza omukulu wa minisita y'ensonga z'ebyensimbi Ramadhani Gobi ategeezezza nti obuwumbi 7,559 z'ezokusasula mabanja n'okuddukanya emirimu gy'eggwanika ly'eggwanga, ate obuwumbi 12,175 zisasule emisaala egy'abakozi n'ensako okwetoloola eggwanga lyonna. Gobi agamba nti ebitongole eby'enkizo ebigenda okuweebwa ensimbi kuliko minisita y'ebyobulamu egendera mu buwumbi 384 n'obukale 677 kw'ossa ekitongole ekitereka eddagala National Medical Store ekigerekeddwa obuwumbi 245 n'obukadde 502 olw'okuziba omuwaatwa ogw'ebbula ery'eddagala oluvannyuma lw'ekitongole ekya Amerika USAID okuyimiriza obuvujjirizi bwakyo eri amawanga. Gobi mu ngeri yemu ategeezezza ng'ebyenfuna bya Uganda bwe byongera okukula wakati mu kusoomooza okuli mu nsi yonna kw'ossa enteekateeka ez'akalulu akabindabinda.